akwụkwọ ihe dị mma n'anya bụ nwanne ụmụ igbo na ife onye menwuru nya kante n'elu ụwa ọ bụrụ oge onye lana ede nụọ kama na ife onye na-eme na-ede ọlụ ọma dị ga-ekalili akali ogaranya ilu enyi bịa si egbeta aka o ọtụtụ ife ọma dị n'ime ya igbo na ọkwa mmadụ ọbụ na-afịa azụla azụ oyi ụmụ igbo anyị ike n'oyi m eze ụmụ ọgụ ịbịa si egbe ogaranya menwụlụ ebe igbo na-ekwulu oyi m
Eze
ọmọ ọgbẹ
bi ase bo.
Ọgalanya nwe lobi.
Eze ọmọ
ọgbẹ
bi ase bo.
Enweke malu maka nwanyi.
Eze ọmọ ọgbẹ bi ase bo.
Umi bo ni egwu mana bi bi ase bo. Anyị ezute oyi m ọgaranya nwe elu obi sale sale o nwere okwu ngwali gbogbo gbuo ma ọ bụrụ ọkụ onye ranede kama na ife onye na-eme n'ọnya na-ede n'elu ụwa o ji akwụ nye nwa nchi dozie anụ ụlọ na nchi adị ali elu o kwụsịkwa n'okwu ngwali ụmụ igbo gbuo gbuo oli anya kọlụ ya ta onye anata njọ anya adụ onye ọdụ maka na onye asị ji dị so ji n'ọma eme okwu ngwali igbo ilu enyi bịa si egbeta aka ọtụtụ ife ọma dị n'ime ya maka na mmadụ oke ga amala obodo ọkwa nnene obodo na-ewu ewu ibu mmadụ mere ya obodo na-aga n'iru bụ mmadụ mere ya maka na aka ka e ji eme azụ ọgba nkọlọkọ elulu nna ibi ase egbe o wee na-eyarị anya ọ bụrụ na ọchị na-agwa ndị ibi ase egbe n'iru ịma na ịgbata obodo ọgwụ na eze ma achị ọchịchị ife ị ga-eji malụ na eze ma achị ị ga-ene ndị anwụ eze na achị anya n'iru nụrụ ya ndị bịa se egbe na-enwe aṅụlị yo ndị bịa se egbe na-ekwu oyoyo n'isi eze ọma ọgọ na ịbịa se egbe igbo onye ka anyị na-akọ n'ụnụ o igbo onye ka anyị na-akwado ụnụ oke nwa ịbịa se egbe mụchara amụcha ọgaranya ya bụ ha chi chigozie paskal ndedi igbo eze ọma ọgọ ịbịa se egbe mụchara amụcha ọgaranya menwụlụ ife oke nwa amụlụ na ịbịa se egbe amụlụ ya na poor family ogwe si na nwata taba akwụkwọ eze ọma ọgọ gbagidelu mbọ dịka ụgbọ ya si gba mana ụzọ ekwere ọgịga ma chaa chaali obodo ọgwụ wee dị 21 years wee jebe obodo oyibo ebe ọ na-achọ green apashọ o nwere okwu ngwala ụmụ igbo isi ọbụla ga-abụ eze ga-abụlili eze ife ọsọ na amụ nsọ ubule gede jakasịba onye ọbụla chukwu si na ọ ga-abụ ọgaranya ịkpọlụ ugodo onye anwachie na prison mgbe ọ ga na-ata kọmbọ elu ka ọ ga-eji na-ata mmalụ na chukwu dịrị ya eze ụmụ ọgọ eze ụmụ ọgọ eze ụmụ ọgọ na ịbịa sị ọgọ ịbịa se egbe lo tun ta gugu o je lo bodo di chiche e be bi ke na joy fa fo geni yes mo go we ma no go this is aje lo bu ta kolia e be mo ke na bambo body ma yes mo go wa ni se nya bu sa kolia baba mbo di ka mo je Mani fada bo si lo fuma nenu wa Owo si ta Korea na ba Tokyo Ebe mo ke na boyali Kodi ka won ekibia ese mo go Wodo bulu palu na nya bu Tokyo Mani fada bo si lo fuma Owo si ta ke na ba Greece ese mo go Ojebelu Greece 2011 Ebo na chocolate ma Oluka Greece mani fada basi lo fuma Ezo mogo Osi Greece we na ba Germany Obodo woke jelerika Ebe woke na bambo kodi kibia Ezo mogo Imano dogwa luko obodo Germany Ifada basi lo fuma Owo si jaminu we koni kwa We kula ba nata base Nigeria Na ro 2015 We jese mandila si bida fia kwa Asu bida si enya base kwa na mandila si We 2016 Odogu we kula ba we na bobo do China Ezo mogo We go so yimu mercy Ezo mogo Honos in a China We bulo kasi akasi We sefa mwagu na tapakwa Ilu sena mandila sin Ezo mogo So we go chini na kipazua Ezo mogo Ezo mogo Ezo mogo ni biasebe Ibo kake no yimo
Ezo mogo biasebe
Obodo kake no yimo
Ezo mogo
Ibo nengo si tukunya li biasebe
Ezo mogo
Neno ni yetu kunya libiase Nena mala tuku melibiase
Ezo mogo
kao Odina watabule ze kao Onye mmeme nise wesibe Neno ni yetu kunya libiase Ibo nenu ngosi tuku nyelundi Ezo mogo, ezo mogo ibiase
Ezo mogo,
ezo mogo ibiase
Ezo mogo ibiase
Maka no tutu kompini kulu kompini Umibo nanya keja mogalanya okonene Ilu seno lu westi tata o Nyabu ni mo state Iga food pensin tebu wata Omali chamili ndi mo state nangu Omali chamili esi biasebe nyelanyi Wesi umibo nanyi welu mele delibendo Cheyi Ibo ke du milyan yin angusi
Esi wata kaida
Du milyan yin angusi
Esi wata kaida
Ibo ke du milyan yin angusi
Esi wata kaida
Ibo ke du milyan yin angusi
Esi wata kaida
Ibo ke du milyan yin angusi
Esi wata kaida
Ibo ke du milyan yin angusi
Esi wata kaida
Ibo ke du milyan yin angusi
Esi wata kaida
I call Ezo Mogo makwa no welo kuzo anana raka gani biasebe ndi biasebe wewe lo ezo moga we kolilu no owe bulu na kugila nwa kolulu no imando dogulu salu no na lo tutulu nyabuzo welo po uza nwa we bulu express chai Mando bido la jani biasebe Mando bido la lwakani biasebe Afakale liakale Inende anile kikwe biasebe Nandi kabineti yao Nandi biasebe nine Kafankazi wene sianya Webeze mogo techienye chichi Biasebe Owelwena January to 2024 The way you boy you must have more chichi Hey Umi bona mbasa wa kechi yezo mogo Mbasa wa kechi yezo mogo one Yezo mogo ni biase we bulu Akala nyame uli ve Anya kangwa lumi bubu obu Nodo kwa buro gailem Ivo nye melo no wa keja bonyo dobu Ntiyo kwa nebulu ma system Akoba kuko no jogwa nudiye Asamma niso nifa neme Ogeli malo bidiya Hey Oso deli afu wanyoma Apinjo kenelege Negwa Ose mu keneza adia wanyi Anyabu princess Tuku simudi Ndedigwe Mwata mulogi yedima chawa. Eso nya di naka ni bia sebe. Eso nya di naka ni bia sebe. We mana mweze neze koga bolele. Odoku sipa muke neo. Imo United Brothers Club. Lagos branch. Uyama. Eso mo gosi na gadi lonu na mma. Odoku si na gadi lonu mma o. Osi ngwa kundo nyeje kunya kwa narinia. Nenu wa. Yes, oh my God, you want to know. I just argue. But you have to go to Mandela. Yes, oh my God, you know, you have to go to Mandela. I see the men who know, cha cha. I can't know you well, no way for them, man. Yes, oh my God. What the bus if I'm okay now? Man, I yes, and I'm busy. But yeah, we are not gonna Lagos State. Ogala nya me wuli fe. Mwana ngika na yesa yo. Mwana ndeso na seza so. Mwana ngika na yesa yo. Mwanya mbise. Ibo kaike no dobu. Mwana yesa na mbise. Neno mwana yesa.
Mwana yesa na mbise.
But yeah, we are not gonna Lagos State.
Mwana yesa.
But yes, I'm more than all your other game.
One, I yes,
and one, I yes, and coach, yes,
one, I yes,
and one, and your son, as
one, I yes, and I'm missing.
Yes, I'm more gossip, I can know the boy. Can't know Nazia, but you have more than a China. Give one is his own meeting in China. Now, 2016, you were nearly a couple of madotas. Udo would you have been more for Calesia? Udo who can done no Calesia? On your mark and done no Nazia, the Lanya men will live. If I cannot do it, Udo who can done no Nazia, and the Malaysia Mogo. Oh, we're full of evil, but
I'm not gonna try.
What the bus if I'm okay now? Tino Bradia, Yabu Chief was there to fund the evil. Okay, wow. Yes, I'm not gonna say no, God, man. My kin and no, not gonna be your fault. O fege bege lo no fa na ba na lo o ke nwa Iva makanyi na yo chukwu Iva makanyi na yo chukwu Ife de ma lo mi baka onya kanyi golo no fo Eso mo gosi pa mu ke na o Ezi bo kwa tia onya bu cash money gorere. Freshina, na trefe, na Lagos State, na nyato na lobili, ogala nyangwe live. Iti nye breeze and freshina na moto, iti nye top breeze and freshina muno. Iba tebe di na nepo gefu, odeke no bendosha, chai. Cash money no rere,
cash money no rere.
Ibo kake ne cash money no rere, ne kumangu.
Cash money no
ready. Ogala nyame wuli fe cash money no ready.
Cash money no ready.
Cash money, cash money, biali ni so ne van eme. Ogala nya.
Cash money no
When you're too loud, you may say, be ten. I could never say, be ten, if you don't get me. But don't go to smoke and again. Never so much. Hey, there's so kosi no ya dele gima akune seti kene Equatorial Guinea ife mena gina nyaka di kene be agala nyame nguli fe ibo kake no yimo
akune seti
ibo kake no yima
akune seti
odogu ne Equatorial Guinea
akune seti
agala nyame Equatorial Guinea
akune
seti wumi ibo kake ne di kake de
akune
seti eso mako se muke ne
akune seti kene Equatorial Guinea.
Moko si pamu kene o oh oh wanu nambise Godson nambise hey. Odogu si no ya delege ma Osi ni jabe jabe ni gejelu Osi gimbo si njonsu kwapu na gama oh oh wanu Ibo kaini jeke no dogu
oh oh wanu nambise
oh oh wanu
oh oh wanu nambise
Nenu mwachu kofolo na nya
oh oh wanu
Nenu watu koko na ka o
Godson nambise
Eso mo gosi kwa mukene o Okwa ki yanya volu nanya Gezi bo mo dadi rofe cha fecha Onya bo haichi Gebre ribo Oba tozu ora ni soji Ola nyame uliva Ala haji galadima Abatozu wara ni sochio Ezo mwako sinke neginebu Makiki ne Amerika Ine mekulu mugodu mwako nebu Ala haji galadima Ibo kake nezi boyimu
Ala haji galadima
Ala haji galadima
Ala haji galadima
Ayima abatozu wara ni sochi
Ala haji galadima
Makala nyambi sochi jibilima
Abatozu wara ni sochi
Wakamu, wanyabu njinyetuku nilibia sebe Gezo mogo Gezo mogo, nijabeke nijegeluwe Gezo mogo, ninabana nigeluwe Bayimumba sinjoka silo kwa funagama Gezo mogo Gezo mogo, wako neme fuso Gezo mogo, onyinye na fuso Gezo mogo, asingi melogo kigabaniru Ikagu na ichacha Ezo mwako nonye na kukwa kwa kuchuku Anwe melogo buluko togo na kwavya Ezo mwako na chuku kakukubo Oko nini neme nukoto chayi Okine melumi po na Lagos State Erike Okine melumu boduma system Ezo mwako asingi melogo gaba Ife mena kimakacha Asimoli se nyafu chite lungi Mbino na Nigeria mambino bodo yigo Ifo mi fo ma nya giga na fo Ezo mogo ka o Ibo kake nezi bo yi mo
Ezo mogo
ya Ibo kake nezi bo yi ma
Ezo mogo
ya Ezo mogo me logo gaba
Ezo mogo
ya Oji mote mogo ni biasebe
Ezo mogo
ya Oji une mogo ni biasebe
Ezo mogo
ya Oji kilote mogo ni biasebe
Ezo mogo
ya Oji akwe mogo ni biasebe
Ezo mogo
ya Ezo mogo me logo kaina
Ezo mogo
ya
Ezo mogo,
ezo mogo, ezo mogo, ezo mogo, ezo mogo, ezo mogo, ezo mogo, ezo mogo, ezo mogo, ezo mogo, ezo mogo, ezo mogo, ezo mogo, ezo mogo, ezo mogo, ezo mogo, ezo mogo, ezo mogo, ezo mogo, ezo mogo, ezo mogo, ezo mogo, ezo mogo, ezo mogo, ezo mogo, ezo mogo, ezo mogo, ezo mogo, ezo mogo, ezo mogo, ezo mogo, ezo mogo, ezo mogo, ezo mogo, ezo mogo, ezo mogo, ezo mogo, ezo mogo, ezo mogo, ezo mogo, ezo mogo, ezo mogo, ezo mogo, ezo mogo, ezo mogo, ezo mogo, ezo mogo, ezo mogo, ezo mogo, ezo mogo, ezo mogo, ezo mogo, ezo mogo, ez